halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad Voice of America naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM ee geeska Afrika iyo bogga internetka voasomali.com.
subaxna tan dhageystayaal waa khamiis 14ka bisha July sanadka 2016 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Haaroon Macruuf.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah lix bilood kadib weerarkii ceel cadde maxaa casharro ah ee Amisom uga kordhay.
Well, the battle at El Ade was a defining moment for all of the conflict parties, I think, in Somalia. First, for Al-Shabaab, it gave them a massive propaganda boost, basically.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Britain, Theresa May, oo xilka la wareegtay isla markaasina xilal muhiim ah magacowday.
Waxaa la sameeyay khas u ah shaqadiisa noqon doonto wasiirka ka bixitaanka oo midoobiyo oo ah nin aad u aaminsanaa in laga balse shaqada horta ugu badan waxay noqon doontaa in arrimahaas lagu mashquulo.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka ugu doorka roona.
Theresa May ayaa noqotay ra'iisul wasaaraha cusub ee Britain kadib markii uu xilkaasi ka degay David Cameron. Waxyar kadib markii ay xafiiska la wareegtay, waxay ku dhawaaqday golaheeda wasiirada ee cusub si ay u bilaabaan shaqada adeeg ee hortaala Britain kadib ka bixidoodii midooda Yurub. arrinta cajiibka badan waxay ahayd kadib markii duqii hore ee London Boris Johnson ay u magacowday xogeyaheedii arrimaha dibadda, waxaana Johnson uu hogaaminayay ololihii Britain ay uga baxday midooda Yurub oo ugu dambeynna sabtay in uu shaqada ka tago David Cameron. xubno kale oo si weyn uga dhex muuqday ololaha ay Britain doonayso in uga baxdo midooda Yurub ayaa xilal waaweyn loo dhiibay, iyadoo taasina ay qayb ka ahayd ballanqaadkii hore ee Theresa May u samaysay oo ku aadanaa in xubnahaasi ay xilal waaweyn u magacaabi doonto. waxay isku dayeysaa in ay xisbiga conservativeka ay ka tirsan tahay isku soo dhaweyso kadib markay ku kala qaybsameen arrinkani kal hore.
dowladda Maraykanka ayaa ciidamo dhan 40 askari u dirtay dalka Koonfurta Suudaan, gaar ahaan caasimadda Juba, kadib dagaal ay ku dhinteen 400 qof oo ka dhacay halkaasi, waxaana laga cabsi qabaa in colaado ay markaasi hurto. taliska Maraykanka ee Afrika ayaa sheegay in ciidankaasi loo diray Juba si ay u ilaaliyaan safaaradda Maraykanka, ayna gacan uga geystaan sidii shaqaalaha aan muhiimka ahayn looga soo daadgurin lahaa halkaasi. ergiga gaarka ee Maraykanka u qaabilsan gobolkaasi Andrew Barnett ayaa VOA u sheegay in saraakiisha sare ee Maraykanka ay kala shaqaynayaan dhigood Suudaanta Koonfureed sidii colaadda loo dhammayn lahaa. wadamada kale oo ay ku jiraan Jarmalka iyo Hindiya ayaa durba qaaday tallaabooyin ay ku daadkureynayaan muwaadiniintooda. afyeenu hadle hogaamiyaha mucaaradka ee Suudaanta Koonfureed oo ah madaxweyne ku-xigeenka Riek Machar ayaa sheegay in ciidankiisu ay ka baxeen Juba si ay uga baaqsadaan dagaal kale oo dhaca. waxa uu sheegay in Riek Machar uusan dib ugu noqon doonin kaynta si uu dagaal u soo abaabulo.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in Mareykanku uu filan karayo in uu arko xiisado dheeraada oo ka dhex kaca Bliiska iyo bulshada kale ee Mareykanka bilaha soo socda, sanadka soo socda, ama waqti kale uun. Obama ayaa wada sheekaysi qaatay 4 saacadood kula yeeshay aqalka cadgelinkii dambe arbacadii shalay saraakiisha hogaamisa Bliiska, qaar ka mid a guddoomiyaasha gobollada, duqyaha magaalooyinka qaar, gariqaanka guud ee Mareykanka, iyo xubno kale ee ka socday dhaqdhaqaaqyada nolosha dadka madowga micne leedahay. waxaana uu kulankaasi imaanayaa kadib toddobaad daran oo uu dhiig daatay, taasoo qayb ka ahayd nin madow ahi oo shishiyaan ah oo toogasho ku dilay 5 askari Bliis caddaan ah magaalada Dallas ee gobolka Texas, iyo 2 qof kale oo madow ah oo iyana lagu kala dilay gobollada Minnesota iyo Louisiana oo ay dileen askar kale. Obama ayaa sheegay inay u baahan yihiin inay si wadajir ah uga shaqeeyaan sidii kalsoonida bulshada loo dhisi lahaa, islamar ahaanteesina ay dadku u heli lahaayeen cadaalad siman marka uu askari dilo qof kale.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal.
maalinta Brita waxay ku buuxdaa 6 bilood markii maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ay weerar culusi ku qaadeen saldhigga ciidamada Kenya ee howlgalka Amisom ay ku leeyihiin magaalada Cilcad ee gobolka Gedo. ilaa iyo haatan Kenya ma sheegin tirada ciidamada uga dhimatay weerarkaasi iyo tirada ciidankii joogay Toona. hase yeeshee mid ka mid ah khubarada sida weyn waxa uga qorta howlgallada nabad ilaalinta ayaa aaminsan in khasaaraha Kenya kasoo gaaray weerarkaasi laga yaabo inuu ka badan yahay kii ka dhashay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday jaamacadda Garissa bishii April ee sanadkii hore, halka oo ay ku dhinteen 148 qof oo u badnaa arday. Warbixintan waxaa inoo hayay Haaruun Macruuf.
15-kii bishii Janaayo sanadkan ayaa Al-Shabaab ay goor subax hore ah weerar ku qaaday saldhigga ciidamada Kenya ay ku lahaayeen magaalada Eelcad ee gobolka Gedo. Waxa uu ahaa weerarkii saddexaad ee ballaadhnaa ee loo adeegsado xeelad isku mid ah ee Al-Shabaab ay la beegsato saldhig milatari oo ballaadhan, iyadoo horena u soo weertay saldhiggii ciidamada Burundi ay ku lahaayeen magaalada Lego bishii Juun 26-keedii 2015-ka, iyo weerarkii 1-dii Sebtembar ee isla sanadkaasi lagu qaaday saldhiggii ciidamada Uganda ee magaalada Janaale. Laakiin weerarka ugu khasaaraha badnaa uguna saamaynta badnaa waxa uu ahaa weerarkii Eelcadde. Paul Williams waa qoraaga buugga lagu magacaabo Dagaalka iyo Colaadaha Afrika, macalinna ka ah jaamacadda Washington University ee magaalada Washington. Waxa uu daabacay warbixin cusub oo ku saabsan dagaalkii magaalada Eelcadde.
Well, the Battle of El Adei was a defining moment for all of the conflict parties, I think, in Somalia. First, for Al-Shabaab, it gave them a massive propaganda boost basically and helped with its recruitment effort.
Waxa uu dagaalkii Eelcadde waxa uu ahaa mid muhiim ah marka loo eego colaadaha Soomaaliya. Marka ugu horeysa waxa uu Al-Shabaab siiyay ay yiri dacayad ballaaran, waxaana uu gacan ka siiyay inay maleeshiya soo jiitaan. Dhinaca Kenya waxa uu ahaa ay yiri guuldarradii ugu weyneed ee military ee taariikhda ku dhacday ciidamada Kenya. Sidoo kale ayuu yiri Kenya dagaalkaasi waa uga khasaare badnaa weerarkii lagu qaaday jaamacadda Garissa oo ay ku dhinteen 148 qof. Dhinaca Amisomna waxa uu ahaa ayuu yiri muhiim sababtoo ah waxa uu bannaanka soo dhigay qaar ka mid a meelaha ay daciifka ka yihiin marka loo eego istaraatiijiyada ka dambaysa saldhigyada ku yaala meelaha fog ee durugsan. Ugu dambeyna waxa uu dagaalkaasi muhiim u ahaa ayuu yidhi howlgallada nabad ilaalinta ee caalamka sababtoo ah waxaa loo baahan yahay in cashar laga barto sida loola dagaalami karo ururada diimeed ee mucaaradka. Paul Williams waxa uu sharaxay casharada ugu muhiimsanaa ee laga bartay weerarkaasi haddii ay noqoto Amisom howlgalkeeda iyo istaraatiijiyada ay kula dagaalamayso Al-Shabaab. Waxa uu carabka ku dhuftay 4 cashar oo uu yidhi waa laga bartay weerarkii Eelcadde.
First, I think it's crucial that Amisom has to develop very good positive relationships with local communities in Somalia.
Waxa uu yiri ugu horeyn waa muhiim in Amisom ay la timaado xiriir fiican oo ay la unugto dadweynaha Soomaalida. Haddii aysan xiriir wanaagsan la lahayn, ayuu yidhi, Soomaalida howlgalku dhibaatooyin kale ayuu la kulmayaa, sida ururinta macluumaadka iyo inuu helo kalsoonida dadka, sida tan ciidanka Soomaalida oo kale. Casharka labaad ee laga bartay waxa uu yahay, ayuu yidhi, Amisom waxaa loo baahan yahay inay la timaado istaraatiijiya tan ka wanaagsan oo ay ku hesho macluumaadka sirdoonka ee ku saabsan dhaqdhaqaaqa iyo weerarada Al-Shabaab. Ma ogin, ayuu yidhi, inta ay Al-Shabaab ku qaadatay inay diyaariyaan weerarkaasi oo kale ah, balse waxaa loo baahan yahay in Amisom ay faham ka yeelato xaaladda dhulka. Casharka saddexaad waxa weeye, ayuu yidhi, in wadahadalkii iyo agaasinkii ka dhexeeyay ciidamada kala duwan ee Amisom, gaar ahaan marka aad eegtid Kenya iyo Ethiopia ciidamadooda ka jooga Soomaaliya ee deegaankaasi, uusan isku xirkoodu wanaagsanayn, taasina waxay waxtartay, ayuu yidhi, ururka Al-Shabaab.
And then finally the fourth lesson I think is that Amisom now still lacks a mobile and rapid response force.
Casharka afraadna waxa weeye, ayuu yidhi, in Amisom aysan lahayn ciidamada sida degdega u howlgala ee rapid reaction force oo meeshii la doono si dhib yar ku tegi kara. Waa ciidan awood dhinaca cirka leh. Ciidankaasi la'aantiisna waxay ka dhigan tahay, ayuu yidhi, in taliyaha Amisom uusan gurmad u fidin karin ciidankiisa markii ay Al-Shabaab soo weerarto. Dhinaca kalena waxaa haddaba la isweydiin karaa Amisom wax cashara ma ka baratay weerarkii Eelcadde marka la eego howlgalkooda xilligan. Waa kan mar kale Professor Paul Williams oo ka tirsan jaamacadda George Washington University.
I think there are some positive signs and some negative signs basically on the positive side. I would point to the attack in June last month when Al-Shabaab attacked the Amisom base at Halgan.
Waxa uu yiri, way jiraan calaamado muujinaya in wax wanaagsan laga bartay iyo calaamado taasi ka duwan. Dhinaca wanaagga markaan ku hormaray, ayuu yiri, waxaan soo qaadan lahaa weerarkii bishii Juun ee lasoo dhaafay ee Al-Shabaab ku qaaday magaalada Halgan oo ay ku sugnaayeen ciidamada Ethiopia. Waxaan odhan karnaa, ayuu yiri, ciidamada Ethiopia cashar ayay ka barteen sababtoo ah diyaar ayay u ahaayeen, agaasinkooduna wuu wanaagsanaa, isla markiibana waxay u yeedheen gurmadu ku jiro mid cirka ah, wayna jabiyeen weerarkii Al-Shabaab. Dhinaca kale markaan fiirino, ayuu yiri, waxaa weli jira saldhigyo ku yaala dhul durugsan oo weli nugul, kuwaasi oo qaarkood ay Amisom ku kallifi doonto inay wax ka bedelaan ama ka soo bixiyaan ciidanka. taasina gacan kama geysanaysa, ayuu yidhi, kalsoonidii iyo xiriirkii dadweynaha meelahaasi ku sugnaa.
And I also don't see very many good signs about Amazon really dealing with the communication and coordination problems.
Sidoo kale uma jeedo ay jiraan calaamado wanaagsan oo muujinaya in Amazon ay xallinayso arrinta ku saabsan xiriirka iyo agaasinka ka dhexeeya taliskooda iyo taliyaasha ciidamada kala duwan, gaar ahaan kuwa ku sugan dooxada Juba oo ah halka ay ciidamada ugu culus ee Al-Shabaab ay joogaan.
Particularly along the Juba Valley area where Al-Shabaab retains some of its key forces.
Waxa uu sheegay Professor Paul Williams in ciidamada sida degdega u gurmada haddii ay Amisom samaysato ay ka caawin doonto inay u gurmato ciidankooda markii saldhigyadooda lasoo weeraro. Sidoo kale waxay ciidankaasi ka caawin doonaan Amisom, ayuu yidhi, inay ka hortagaan weerarada joogtada ah ee Al-Shabaab ay ku qaadayso jidadka uu saadku u maro Amisom. Dhinaca kalena, ergiga gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, ahna madaxa Amisom Francisco Madeira oo hadlaya ciidii dhoweyd ayaa ugu baaqay Al-Shabaab inay ka hadhaan gacanka hadalka ayna ka qayb qaataan dib u dhiska Soomaaliya. Francisco Madeira waxa uu sheegay in ururka Al-Shabaab aysan matalin rajada dadka Soomaalida, sidaasi darteedna ay ku soo biiraan Soomaalida dalkoodana ay wax ka dhisaan. Waxa uu ku adkaystay in Amisom ay guulo waaweyn ka gaareen la dagaalanka Al-Shabaab, isla markaana magaalooyin waaweyn iyo dhul badanba ay ka saareen ururkaasi. Waxa uu sheegay in Amisom ay sii wadi doonto dagaalka iyo gulufka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Warbixintii Haaruun Macruuf inoo diyaariyay, taasi ahayd halka aad ka dhagaysanaysaan waa VOA.
halkaad nagala socotaan waa Voice of America. Dalka Britain ayaa markii labaad yeelanaya ra'iisul wasaare qof dumar ah. Theresa May oo ahayd xogiyaha arrimaha gudaha waxay bedeli doontaa David Cameron oo xilkaas iska casilay dhowaan kadib markii kooxdiisa looga guuleystay doorashadii ku saabsanayd ka bixitaanka dalka Britain ee midowga Yurub. Theresa May ayaa durba bilowday inay soo dhisto xubno ka tirsan golaheeda wasiirada. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixinta noo diyaariyay.
Theresa May ayaa noqotay ra'iisul wasaaraha cusub ee Britain 4 shalay. Waxyar kadibna waxay isla markiiba ku dhawaaqday golaheeda wasiirada cusub si ay u bilaabaan shaqada adag ee hortaala Britain kadib ka bixidoodii midowga Yurub. Arrinta sida weyn dadku u soo jiidatay waxay ahayd kadib markii duqii hore ee London Boris Johnson ay u magacowday xogeyadii arrimaha dibadda. Johnson ayaa hogaaminayay ololihii Britain ay uga baxday midowga Yurub oo ugu dambeynna saabtay inuu shaqada ka tago David Cameron. Theresa May ayaa sidoo kale xilal waaweyn oo muhiim ay u magacowday xubno si weyn u taageersanaa ka bixidda UK ee midowga Yurub, kuwaas oo ay ku jiraan wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Philip Hammond oo ay u magacowday xogeyaha maaliyadda, halka Amber Rudd ay fariisan doonto xafiiskii Theresa May kasoo tagtay ee xogeyaha arrimaha gudaha. Sidoo kale, xogeyihii hore ee gaashaandhigga Liam Fox ayaa u magacowday inuu noqdo xogeyaha ganacsiga caalamiga. Dr Axmed Cali Khayre oo ka fallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan waddanka Ingiriiska ayaan weydiiyey bal sababta ka dambeysa in xubnihii u ololeynayay in Britain ay ka baxdo midowga Yurub ay Theresa May u magacowdo xilal waaweyn.
Golaha wasiirada xubnaha ay hadda magacowday waxaa ku jira horta shakhsiyaad aad ugu ololeynaya in Ingiriiska baxo midowga Yurub. Way ku jiraan kooxdii kalena oo rabtay in la joogada Yurub xubnaha magacaabay ku jiraan. Laakiin hadda waxa oo aad oo la hadalhaya waxay tahay ninka hadda loo magacaabo wasiirka arrimaha dibadda oo Boris Johnson oo haajira duqii hore magaalada London, ninka hogaaminayay kooxdii rabtay inay ka baxdo midowga Yurub. Ana arrinkaasna waxay ila tahay beddeli kuwaad ku sheegta in ay rabto in ay midayso xisbiga oo conservativeka iyo dalka oda sidaan ognahay dalkan hadda Britain aad ay u kala qaybsan yahay. 17 million waxay u codeeyeen in ay ka baxaan midowga Yurub, 16 million waxay u codeeyeen in la joogo. Maana dadku waa kala qaybsan yihiin, xisbiyadu waa ku kala qaybsan yihiin. Marka si la iskugu soo dhaweeyo oo loo tuso dadkii rabay inay ka baxaan midowga Yurub inay matalaad ku leeyihiin dowladda cusub, maadaama ra'iisul wasaaruhu ay ka mid ahayd dadka u ololeynayay in la joogo oo lagu jiro midowga Yurub, hataasa ugu weyn.
Ra'iisul wasaarihii shaqada ka tagay David Cameron ayaa xafiiska sii joogi lahaa tan iyo sanadka 2020 markaasoo wakhtigiisu uu ekaa, waxaase uu go'aansaday in uu baneeyo xafiiska kadib markii siyaasaddii uu isagu rabay inuu ku hogaamiyo Britain lagaga awoodroonaaday, islamar ahaantaasina ay Britain go'aansatay inay ka baxdo midowga Yurub. Waxaa laga baran karaa tallaabada David Cameron iyo dowladdan cusub ee lasoo dhisay. Waxaan weydiiyey Khaliil Cabdiraxmaan oo isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda, islamar ahaantaasina ka mid ah tifatirayaasha degalka wararka ee wardheer news.com, isagoo London jooga ayuuna khadka telefoonka igu waramay.
David كامارون حبنيه حتى وسيرديسا كتير سنة وولوليني إن بريطانيا بحدو ميدو يوروب وحاي كوات كيسنة إنه هل كسي حيو أو وقت كيسا دم يستو سير شيء واحد نودا إن أي أد وات كانك سو استوى أو قول درايستي إنه وولوليني إن أما أي نورن كانوا كسي كوهين كرواي ودن كيسا إن أي كسي مدهاتو إن يوروب وجددي هيد إن وحدنا هل كا سيعي تاسي وحاي كنا قلنا هيد فالحما أد وين تاس iyana kentayn oo maartay aan xilka isaga bedelo runtii waxa ay 10 u tahay ama duwaynaha kale siba aan wadamada soo kariya ama afrika in qofka xilka haya madaxweynaha ama marka uu arin uu weyn oo wadanka saameyn ku yeelanayo sidii uu ugu talagalay u fulin kar waayo ee ku guul dareysto in aanu meesha siifa dhin ee uu kursiga isaga taga runtii waa arin wax weyn laga baran karo aadna muhiim ah yani
dowladan cusub ee Britain ayaa waxyaabaha hor yaala waxa sidoo kale kamida sidii ay u kala guran lahaayeen Britain iyo dalalka midowga Europe kadib markii bishii hore ee June ay Britain go'aansatay inay ka baxaan midowga Europe waa kan markale Khaliil Cabdiraxmaan oo ka warramay shaqooyinka culus ee dowladan cusub ee hortaalo
dibatooyinkii hore u jiray intii uu ra'iisul wasaaraha ahaa David Cameron dhamaantood waa kuwa iyagu xilligan taagan taas waxa uu sii wehelisaa dibatooyinka ka imanaya ka bixitaanka waxa jirta in dhinaca dhaqaalaha oo moodiso in sidii loogu talagalay hadda aanu kobocu ahayn dibatooyin ay ka jiraan dhinaca sidii loo maal kharashka ay dawladdu ku bixiso dhinaca caafimaadka sidii ay maaragtay u joogteen lahayd taas lafteeda oo iyadana dadku ay leeyihiin way adkaanaysaa waxyaabahaasi oo dhan waxa hadda soo biiraya dhibaatooyinka ka dhalan kara Yurub marka waxaad moodaa haweeney cusub ee hadda xilka la wareegtay oo iyadu horey u ahaan jirtay wasiirka arrimaha gudaha in ay runtii hawlo aad u culusii ay hadda hor yaalla
Theresa May ayaa waxa ay magacowday wasiirka shaqayn doona kala gurashada midowga Yurub iyo Britain iyadoo tani ay muujinayso sida ay uga go'an tahay Britain inay ka baxaan midowga Yurub sida uu faahfaahinayo mar kale Axmed Cali Maxamed Khayre
haddana nimu way caddahay inay Ingiriisku si fiican u go'aansadeen ee dowladduba inay ka baxaan sababta wasiir waxaa la sameeyay khaas u ah shaqadiisa noqon doonto wasiirka ka bixitaanka oo midowga Yurub oo ah nin aad u aaminsana in laga marka shaqada horta ugu badan waxay noqon doontaa in arrimahaas lagu mashquulo shaqooyinka hadda isleeyahay ugu horey waa horyaala dadka ay qaadeen dadkii u oleynaya in midow yuro laga baxo waxay ahayd in la yarayn doono kasoo gurantiga oo wadanka yurub ka yimaada wadamada yurub ka yimaada arrinkaasna waxaan u maleyna wada hadal adag ayaa meesha ka imaan doona
Theresa May ayaa noqonaysa haweeneydii labaad ee ra'iisul wasaare ka noqota Britain
warbixintaasi waxaa noo diyaariyay Jamaal Axmed Cusmaan ku saabsanayd ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi Britain halkaad kala socoteena waa Voice of America
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan ururka caafimaadka adduunka ayaa ku soo warramayeen ku dhawaad 1 bilyan oo caruur ah oo ku dhow kala bartirada guud ee caruurta dunida ku nool ay ahaayeen kuwa la kulmay tacadiyo jireed iyo mid maskaxeed sanadkii lasoo dhaafay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxa ay qaadaysaa tallaabooyin si weyn loogu dhimayo gacanka hadalka ka dhanka ahi caruurta ee dunida wariyaha v o e da Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva waa kanse Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo soo jeedinaya warbixintaasi
cilmi baaris la sameeyey ayaa muujinaysa in 4 caruurba dunida uu mid la kulmo tacaddi dhinaca jirka ah halka 5 gabdhoodba hal iyo 13 wiilba uu mid ka mid ah dhibban u yahay xadgudub dhinaca galmada ah Alexander Budgett oo ah isku duwaha ka hortaga dhibaatooyinka ee hay'adda caalamiga ah ee WHO ayaa sheegay in cawaaqibka ka dhasha tacaddiyada noocan oo kale ah ay yihiin kuwo baahsan laakiinse aysan dadku qadarinin
What we get to see is the tip of the iceberg in the shape of death. For instance, homicide is among the top 5 causes of death in adolescents and in some regions or in some countries is number 1.
Tusaale ahaan qaar ka mid ah gobolada dilka waa 5 arrimood ee ugu badan sababaha dhimashada dhalinyarada soo hana qaadaysa halka dalalka qaar caalamka dilalka caruurta uu soo galayo nambarka 1 ama 2. Tacadiyada ka dhanka caruurta waxay sababi karaan dhaawacyo dhinaca maskaxda ah, kuwa gudaha, gubniin iyo dhaawacyo dhinaca jirka ah. Boqolaal milyan oo kiis rabshadaha ka dhanka ah caruurta waxay horseedi karaan xanuunada dhinaca maskaxda sida isla hadalka iyo walaaca.
Violence against kids often can lead to mental health problems like depression and anxiety.
Bajad wax u tilmaamay inta cadiyada lidka ku ah caruurta in xitaa ay horseedi karaan adeegsiga daroogada iyo in dhalinyarada ama caruurta ay noqdaan alkoolistayaal, kuwo u go'doomaya cabidda sigaarka iyo gogoldhaafka aanan ammaanka ahayn. Waxa kale uu sheegay in falalkaasi oo dhan ay ku hogaamin karaan caruurta inay qaadaan cudurrada khatarta ah sida kansarka, dhiigkarka, sokorta, xanuunada ku dhaca beerka, cudurka HIV AIDS-ka iyo xanuuno kale. Warka wanaagsan ayaa ah in qaar badan oo ka mid ah tacadiyada loo geysta caruurta lagu hortegi karo iyadoo la marayo tallaabooyin lagu xakameynayo gunta hoose ee sababaha keena arrimahan oo dhan. Wuxuu sheegay in WHO iyo 9 hay'adood oo shaqo wadaag la ah ay soo hindiseen barnaamij ka kooban 7 istaraatiijiyadood oo ay ugu magacdareen Inspire, oo ah 7 xarfood oo lasoo gaabiyey, kuwaasoo midkiiba uu u taagan yahay hal istaraatiijiyad. Wuxuu intaasi raaciyey in mid kasta ay tijaabiyeen islamarkaana ay ka soo baxday natiijo wax ku ool ah. Tusaale ahaan, wuxuu sheegay in xarafka I ama I uu u taagan yahay fulinta iyo dabaqidda sharciga, sida xadaynta adeegsiga hubka ee dhallinyarada. Wuxuu sheegay in tani ay ka soo baxday natiijo la taaban karo gudaha dalka South Africa oo ku guuleysatay in ay yareeyaan dhimashada kumanaan dhallinyaro da'yar ah muddo 5 sano gudahood. Tallaabooyinka kale waxaa ka mid ah in da'yarta loo abuuro deegaan ammaan ah, in loo helo waalidkooda iyo dadka kuleeya, in la xoojiyo dakhliga soo gala, iyo in loo helo goobo lagu daweeyo caruurta dhibanayaasha ah, iyo in loo helo goobo waxbarasho oo aamin ah.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu kaasi ahaa wuxuuna inoo soo koobay warbixintii Lisa Schlein ay ka soo dirtay magaalada Geneva.
Heerka fiditaanka xanuunka HIV AIDS ayaa haatan la sheegaya inuu yahay mid hooseeya galbeedka qaaradda Afrika marka la barbar dhigo qaaradda Afrika inteeda kale. Hase yeeshee, waxaa weli walaac ka jira qaadashada daawooyinka looga hortago fayraskaasi oo hooseysa meelaha qaarkood. Emil Loob ayaa warbixinta nooga soo dirtay. Abidjan Ibrahim Xasan Daandure waag.
Stephen Ali Ali de Kwame ayaa waxa uu wadada ku marayaa socod isagoo garaacaya albaab. Wuxuuna la hadlayaa haweenay cunug xambaarsan, wuxuuna ku dhiirigelinayaa in daawada la siiyo cunugaasi si ay wax ugu tarto. Kwame oo haweenay sheekadan ay dhex martay ayaa weydiiyey miyay sameeyeen baaritaankii ugu dambeeyey ee cunuga. Haweenayda ayaa waxa ay ku jawaabtay maya, laakiin baaristii ugu horreysay ayaan sameynay. Kwame ayaa haddana weydiiyey haweenayda maxay yidhaahdeen uu caafimaad qabaa, ay haweenadu ku jawaabtay. Qaadashada daawada ka hortaga fayraska ee AIDS-ka ayaa ah mid yarayn karta in hooyada uurka leh cudurkaasi ay u gudbiso cunuga ay caloosheeda ku sido xilliga uurka iyo kan dhalistaba. Kwame waxa uu sheegay in dadka aanay daawada u qaadan sidii la rabay oo ay ugu wacan tahay sababo badan, qaarkood oo niyad jabay iyo qaar la marin habaabiyo oo khuraafaad iyo daawo dhaqameed aaminsan iyo kuwo kaleeto oo aan haysan lacag ay ku raacaan gaadiidka keena xarumaha caafimaadka iyo iyaga oo aan rabin in lagu ogaado xanuunka cuqdana ka qaba in lagu ceebeeyo.
Just last week a couple came to the clinic and they recognized one of the nurses, so they didn't want to come back to get their treatment.
Todobaadkii lasoo dhaafay ayaa laba qof oo isqaba ay yimaadeen rug caafimaad, waxay aqoonsadeen mid ka mid ah kalkaaliyaasha, markaas ay goosteen inaanay doonaynin in mar kale taa u soo noqdaan daawadooda. Sidaa darteed ay aniga weydiisteen inaan u geeyo daawada iyaga oo qaaday cuqdad ah in lagu dhaleeceeyo xanuunka. Kalkaaliyadan ayaa HIV qofka baaraysa.
For first line treatment there is no problem, but for the second line there are always stocks out. We are people living with HIV and AIDS. We are told we have
rugaha caafimaadka ayaa waxa ay bixiyaan baaritaan HIV oo bilaasha, iyadoo dowladda Ivory Coastna ay daawada ka hortaga fayraska HIV-da ay sanadkii 2008 ka dhigtay bilaash. Dadka qaba fayraska ayaa laba jibaarmay 30%, laakiin hay-adaha gargaarku ay sheegeen in heerkiisu weli hooseeyo. Daawada ayaa inta badan waxay ka dhammaataa xarumaha caafimaadka. Tan iyo sanadkii la soo dhaafay ayaa waxaa la meel mariyey nidaam feejignaaneed oo ah in marka qofka daawada gabaabsi ay ka noqoto ama ay ka dhammaato uu la xiriiri karo isbahaysiga hay-adaha aan dowliga ahayn ee ku shaqada leh daaweynta HIV AIDS-ka si ay u helaan daawada. Daawada ka hortaga fayraska ayaa waxa ay awood u leedahay inay yareyso in fayraska uu ku fido jirka iyadoo dib u dhigta bilowga ama weerarka ugu horreeya ee xanuunka AIDS-ka. Tamsir Sal waa wakiilka UN AIDS ee dalka Ivory Coast.
We could better the situation by producing the ARVs locally, not necessarily with...
Sidan xaaladda waan ka sii wanaajin lahayn haddii daawada gudaha laga soo saari lahaa. Daruuri maaha dal balse gobol ahaan, taasu oo yareyn lahayd qiimaha la siisto daawada. Daawada kahortaga AIDS-ka ee dalka Ivory Coast ayaa waxaa iska wada kaashada maalgelinteeda dalkaasi iyo hay-adaha Global Fund iyo BEPFAR, laakiin baahida daawo ay weli cirka ku shareeran tahay iyo sicirka la siistaba. In ku dhow 80% ayaa daawada laga isticmaalo Afrika waxaa laga soo waaridaa dibadda, iyadoo dalal badan haatan ay ku jiraan dadaal ah in gudaha dalalkaasi laga soo saaro, iyadoo dalka Koonfur Afrika uu dhowaantana ku dhawaaqay inuu sameynayo shirkad dalkaasi uu leeyahay ee warshadaysa daawada.
Warbixintii Emily Loop ayay taasi ahayd. Ibraahim Xasan Danduri ayaana inoo soo koobay halkaad ka dhegaysanayseen. Waa VOA dhegaystayaal, markana bal dhinacii sugaanta aynu ku yaraan samo heestan.
Si dabacsan ayaan ku soo xirnaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigu Haaruun Macruufa iyo Jamaal Axmed Cusmaan oo idinla intaan ku kulmi doono idaacadda duurnimo nabadgelyo.
I'm gonna go.